Boyo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Sakiraabe heedi be onen jam hande aljumaare 2018 sappo jeddi yamde jabbori masilima cappande nay e joyi Ousmane Nyaali buldo kabaru jido ganni kante to boggi jande to kabaru wote johara juleedi di ndartugol wotobe gol jamma ko otti mata wattu minwi le wattu sede kedde ni do hoteji di ndartobe lamare be handari do teppeji mu ben fa keba wotonobe mu be do kanye fa keba hakkilaji himbe be ngala do kitti jomben kabodde bari himbe somino sappo e jetton on nuku e jenne ana wara kilometre ji sappo e joyi dum wadi fa himbe gennidi hewbe mabbe egga yade nukuje godde gollobe Dakar bamako ana gondi hollitinde metalaji mu en yonki gollobe semede ferbe ana darta jobbe joddiji mu en lebbi jeego ko dewata lamu o be ngadi majere beta go faabe kulita nen kulita metalaji yonki mabbe yodi woni sembe kabaruji kiki da ko bismillah mo heraade kabaruji e fulfulde kede tenugol himbe dartobe lamade
do kabaruji studio tamani
hokkude kabaruji fa faame kaltidan fa ndewure
studio tamani fa boto golleji woteji
tenugol himbe gol do darto wotobe aljumaare hande timmata wattu minwi dartobe lamade be ana dar yido koyde mubbe nyalom hande o fa keba yalla wotnobe embe ana beydo umar waygal beyda en fam
takiti tenugol himbe le dartobe president yakku leleedi meden di ko heewe mabban heddile kedde leedi di wobbe be du ana le ngal lurende wattu jonebe gonde e yidde himbe mabbe be do be goni furfaabe jeyal hono ben kani wotinirade be yoga e dartobe lamube du hono munta katal kanye modibo sidibe jehi le ngalluje do jibina do kanko noddete do munta katal o mo segu modibo sidibe ana yam foyla du e tawede fu mabbe ka keddi ki ley cuudi do gondi e dakke do ana gondi e famminde jamaare muuden de gollidi di golli le jonte tati de fa handen jidde ana gondi e wadde caggal ko yubbo inde o holla le beme ande ko yaata bale politique noga kanyen kolliti wiide ngoy kadi ana gondi e matede le dido woteji wattu jono laamo kanyen de do bale ana gondi haldudno dido golliji gorri farde wote o yottaade
faise tawa wonko be cali candidat parti mod hirdube lambe dum wonno sumayle sije holli tiwide analane ndi e woteji kandi wadede alan fabbi jango o hali dum kikida ko do studio tamani kede ko sumayle sije Ibrahim Harouna Diallo do faccitango Umar Waygalo
le mali a besoin de
mali ana haja wotude ene ila fukki min biya min jaltina ko amen le woteji di kamide kaja woteji labudi on jihi gouvernement on guy kay dibe gondi e wadde di president o do yo gujjo wonon wattu jono min pammini bale politique no dido golleji gorri dum wadi yes adnar ndu fu be nangama le nguika dum ne idum metti sanne wattu jono min gara min jide e premier ministre o no dido golleji
gorri on va pas préjuger
hedde gouvernement o holiti wiide yubbo inde o bofi fu ngala e mudum wi dum dum wonno neno lam o sini ndartobe lamade be ana kaja kaltidal wada fa woteji labudi jamni di ngada di ngadle e dejere be lanindi fa kaltidal wada hakkuni mabbe do no hirdube lambe kedde ko sidi jawara wi aissatou kanté o conseiller premier ministre do faccitango mu minisende bu
bopi fu wala li yubbo indende bopi ikirdube lamu kalata halamu yo sarandarta do internet a heban jababu ji kewdi e misali sara yidi andude adadu wotobe gombe zambu so tawi zambu kewdi ngoni le leedi malindi deno jababuji majji di fu jaltata sabe de machine o sendata region cercle na commune deno arawawi hebude jababuji di ngana gonga battemu yimbele anan bawi milade kabaruji di ngana kabaruji lobbi so wana dum bopi fu wala le yubo indende
leyi woteji ndartugol horejo leydi keso studio tamani bami ani hokkude hala ndartobe lamade noga e nayombe fu fanda mudum famono fu hokke hala tawe goto fu burna ka bandu ley yewtere min nodiri merci de mon programme ko woni hakilon ko ngadami sappo e joy e mabbe den ndartobe lamade be notege nenno notege noddango amé goto jabay notade jetto heddi be du nenno kanyi en du ko nenno min noddi dum famin tampi jabay notade min kede ko fabedren fam keden Umar Waygalo
kanko candidat sek modibo jara o jabay warde le ndido halude mawdi ko sem did noddi mo kodu nomo wadiri o wiomo haja yado o yida e yimbele makko be non kanko candidat fedde no dirta RPDM de o hollitiri wiide draman dambale Ibrahim Boubacar Keita Mamadou Oumar Sidibe be fu ko min noddi be ko be jabay jabaade Oumar Mariko modibo Sidibe Aliou Diallo be fu be adino ki wiide be jottoto le nokko ka be jottaki kasen wala fu ko be tifido hen Harouna Sankare aljumar jabbi non de o wino wara o tawe halude amen mo wonde wakkati de er o yottinde jati min noddimo min donki hebu demo modibo kone o wi o yottoto leno ko cile kurde ko sakiti ko yimbe le golidobe makko be noddimin kollitiwide kebay warde ko wonno faana godo hejo faabe fu be garabe kollita hakkilaji mabbe kanye hejo golliji mabbe miden gonde uttinde do volontire be fu be garabe kalano hejo golliji mabbe di ngordi
so min wonno kananke leydi ndi yo yewtere der e mudun no bibbe leydi mali fuf totta hala
an songo hebude ndiyam ceni dam e labal ana wembi yimbe gendini yogabe mabbe kuliti wide sato ngaji ndiyam kani mawnin sato ndiyam gondo to hani mawnin nede foraz ngaji du moine fa hewa yogodo holliti wide fa labal wada nen ko be kuliti wide bottobe mbundiji be dum wonno noddirtebe jeyibe kani hebbinede leenu ko yowtere min noddiri sini mi wonno horaju leydi yimbe an songo ndoka hala kede nen Yusuf Musa Maiga lanno dire mabbe kede ko be mbi do faccitango mumin sende bu
si je te présente
so mi wonno president wada no bawde an fu yala leydi malindi ana laba non kanyi bi be leydi ndi ana keba jam cenuda le leydi ndi fu so mi wonno hore jo leydi mani mi wada no ko mi wawi yala yimbe le ana keba jam min kay so mi wonno president mi asano bundi yala yimbe ana keba jam cenuda kanyi no kule fu ana laba so mi wonno hore jo lamu mi wada no ko mi wawi yala bi be leydi ndi ana keba jam cenuda kanyi meri e ana darano laban galure e fu so mi wonno president mi wadano ko mi wawi yalla jam an hebbe le nokule fu de leydi malindi kanyi mi joinano je yingaji kewdi yalla galure e fu
an senior e noville
yimbe sappo e jetto barama alal bar jabbine de dum wadi so mena do e jenne ana wara kilometre ngaji sappo e joy ko sedi be kuliti wi de jom en kabode gardube do muto ngaji ngadi o golle o bonanda wadi fa himbe gennedi hewbe mube egga yade nokkuje godde kede ko bingendi goto wi bido pati inde mudum hale mahamman babu kunta landudir e makko
kabaru mettudo wadi somena laamu jenne kilo sappo e joy hakkunde mum banga sahal jenne don son koobe wari naati ele wuro mo wakkati kikeede caggal salfana gorko fu momi tay don be nangi be wari wakkati goto be watti be ne bulli wuro mo fu saake yimbe fu dogi goto waade do haygude yimbe be bangi bonno faawi ko weti ko te yimbe hebaama kanan koobe e pompier yehi walli amen min moobe min yaltani be min moobe ko alhamdulillah ko reji di fu warti jenne e seraji mudum wombe daabaaji mum motti wombe mottaaki won teeto wirfanaade nyamriji mum ha yoppaama wuro mango wuro pula ko tan 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 neddo fu wala hen so na pullo e pullo mi siide e madrasa fu ana ton ka fay goto waawa wirfan ton fay goto hakkille mum wala to la moodu halnaama wakkati ne be yottoto ne kilo sappo joyi tan hakkunde mum e jenne jenne kanan koobe ana ton securite kaliteji mum fu ana jenne ka fay goto yaha ne be yaata tawi ko watte fu waɗaama fatili ke yimɓe maayi tilike so ɓe yehi ɓen ɗo ɓe yettiɓe dariɓe waalay to
beta ku o neno seedi be kuliti wiide jom en kaborde borniɓe kadle don sanko ɓe mbirfitake ley gendi ndi kasin ɓe mbari himɓe ɗiɗon woɓɓe nenno waraɓe joni ƴiwi sappo e jetton laatake nogayon hono o bonanda waɗɗa noom ley lebbi jaɓɓiɗi ley gendi kumanga on nokkudu ley cercle jenne o woni ñande muɗum bandiji ɗi mbarino himɓe ɗum wonno himɓe kumanga nogay e jeegom golloɓe seme de faire dakar bomo ko ana gondi e hollitinde mettalla muɓen yonki ɓe jalti beta ko o dow laawi hollitinde mettalla maɓɓe ɓe dartoɓe yoɓɓe ɗe joddi maɓɓe lebbi jeegom koɓe ndewata laamu o ko yata feccer air ɓe majotoɓe palake laawi bom ko kewɗi nenno ɗum waɗi fa nenno circulation ɗonno yawara nenno yawara mobile haji e moto ngaji jiiɓo ley wattu goto keɗɗe ko Yusuf Sisogo wi nenno fati yatata lanndudir e makko dow faccitango Oumar Way Gallo
pour le moment nous notre problème
ko min dartata ƴeweyal hono min kani yoɓɓirede coggu lebbi amen ɗi ila lewru septembre fa yetti octobre fa novembre et décembre fu min joɓaka wakkati fu jogdiji amen ɗi cagganton ɗum ɓami ila lewru février du fa yetti lewru mai e avril ko nandi e muɗum fuɗɗiɗo lebbi miɗen ndema ɓe joɓay wala fu momin jiida le nokko wala fu dulluɗo dum no ɗiɗo golleji gori min jiide e ministre o cile kurɗe min jokkitito haaɓa amen go wala fu komin data sona famin totte haqqeji amen ɗum ne min jokkitito haaɓa amen go fa ɗo min kaaji
on valite jusqu'au bout
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakiraaɓe nanno ɗo kaddude ɗi kabaruji miɗen jowta sakiraaɓe meɗen nanno mbiyo mbimi fuu miɗen jowta ɗon dow inde golloɓe studio tamani fuu wassalamu
studio tamani